Melitshele ukuthi ngihamba necup. Melitshele ukuthi ngihamba necup. Melitshele ukuthi ngihamba necup. Yadelela delela delela. Ngomdansi sihlezi sikhona. Infinity ngasikhathi. Phakama ntanga ungasabi. Melitshele ukuthi ngihamba necup. Melitshele ukuthi ngihamba necup. Melitshele ukuthi ngihamba necup. Melitshele ukuthi ngihamba necup.
Ngiyadelela delela delela. Niyahlupha nina mani phelelwe. Ukimela ukimela ukimela. Uyinkinga babu uzokimela. Mela ungitshele ukuthi uhamba nobani. Funa ukwazi ukuthi uhamba nobani. Mela ungitshele ukuthi uhamba nobani. Funa ukubona ukuthi uhamba nobani. Yizwa mamela mamela mamela. Phakama ntanga ngiyadelela. Memeza memeza memeza. Ubatshele ukuthi uthake ufikile. Ngiyikhingi lezi ntwana ama prince. Maba manzi ngizobashaya ngo rings. Petu mice, see a rise, yeah goodbyes, so equalize.
Melitshele ukuthi ngihamba necup. Yadelela, delela, delela.